amaz.unaux.com.
Kumbetsa ine ai ai ndukaninga kulesa uyu nkazi kwandira bwisa zomwe achita kundibalalitsa ndikati ai iya mati eya ndikati eya amati nenono usaonjeze amati pangono ine kutawa eta mandi kwira nkono akazi wonse uyo ndira bwisa ine mutu zwei kundibalalitsa nkani ya chikondi chimena mani pasa ine kusova, osapeka ansa uyu, ai, andipa zomwe kazi yu achita eti mambawa, eti masana eti masulo kukani kupesa tulo muka mbandapa muka mbandata uyu andipa uyu andipa muka mbandata Kwanira angafune ni mamupangira makonda mozi safira wa jonzi ai chomwe ndikuopa ine nzomwe amachita iye ndizimva iye adiye na waninyoka koma akachoka siku kutao samuna chakuja sichikoma ni malepela kukona dina zulu wila kuyenda ndi dina zulu wila kucheza ndi dina zulu wila kukona ndi sininga kwanite kupanda yeyo mukamanda